Ekhobile evelo kuyixazulula ezoxoxisa beqabanisa bexhuthana ngale ndaba ipheleleyo le ndaba yomeleleyo le ndaba igqityiweyo le ndaba igqithileyo ile isiqeqeshe sileyo ezena zonke imfazwe beligquthe leempimpi namaxoki ngokukho bakhe ungamandla athi alikho elinye ndithi bengathini ithi nathini naphi nabo bengathini na alikho elinye elinye elinamandla azolisa izizwe qoqa uqoqisise eligama liqoqisisa umoni liguqisa iinduna lirhoqisa izimbo alinakugakamiswa nayingonyama lirhoqisa liwisa izidinga izithunzi nezidanga liwawisa amakhamandela atsho nawo esithi alikho elizolisa amafutha abila epholisa umlilo walomoni elivula zonke iingcango saweqa nathi lo mgaqo aliphelanga xa ndisitsho liphela xa ndisithi